boy MC.
Yo. Baby, napendo unavyo talk or rock. Wanasema ni mechizi, but I hope they know.
Come ghetto baby boo, acha malingo shori. Jo kwa migu, sija taxi na dili. Siku fichi mama, mina sema ukweli. Kapuku sina japa, bado nasaka mali. Sina dinga piki piki basketi. Usijali tutembe kwa mgu, tukikosa basketi. Japo majilani wanachonga chana nao. Livyo livyo binadamu, kazi kusema ya wenzao. Wako nimesanda, sina tem na vimada. Mtoto ngozi nyololo, sauti ya kinanda. Nywele zako za ukoka, jicho kama fifi. Napendu livyo pole, tabasamu safi.
Baby, napendu unavyo talk or rock. Nasema nimechizi, but I hope they know. Ninapendu unavyo ni papasa. Baby, nimependu livyo ni kamata. Baby, napendu unavyo talk or rock. Nasema nimechizi, but I hope they know. Ninapendu unavyo ni papasa. Baby, nimependu livyo ni kamata.
Napenda niwe nawe, ghetto kila saa. Nikugande kama luba kwenye giza, kwenye taa. Kwenye shida na njaa, milima na mabonde, usione pa. Tushikane kama chuma na sumaku, kama kundi na viatu. Mpaka shoka zako waone kijicho tu. Japo wanaponda, kapuku sinalupia. Kwetu life gumu, gongo imenilea. Menishika kama Samsoni kwa Delila. Kili sina peko, nitatembea bila ndara mama. Nywele zako za ukoka, jicho kama fifi. Napendu livyo mpole, tabasamu safi.
Baby, napendu unavyo talk or rock. Nasema nimechizi, but I hope they know. Ninapendu unavyo ni papasa. Baby, nimependu livyo ni kamata. Baby, napendu unavyo talk or rock. Nasema nimechizi, but I hope they know. Ninapendu unavyo ni papasa. Baby, nimependu livyo ni kamata.
Kwako mahabus, menishika Vietnam. Sina ujanja na chongoja ni hukumu. Sinipige chini kisa kapuku sina ruzuku. Sinipige chini kisa kapuku sina ruzuku. Mikwako mahabus, menishika Vietnam. Sina ujanja na chongoja ni hukumu. Sinipige chini kisa kapuku sina ruzuku. Sinipige chini kisa kapuku sina ruzuku.
Baby, napendu unavyo talk or rock. Wanasema nimechizi, but I hope they know. Ninapendu unavyo ni papasa. Baby, nimependu livyo ni kamata. Baby, napendu unavyo talk or rock. Wanasema nimechizi, but I hope they know. Ninapendu unavyo